isiZulu sithi ndukenhle ikawule sizwe ungijabulela kuba nawe isiZulu sithi ndukenhle ikawule sizwe ungijabulela kuba nawe Zulu sithi ndukenhle ikawule amazwe ungijabulela kuba nawe Womina ngijabulela ukuba nawe Senzelana amafeva sijabula sonke masijabule Womina ngijabulela ukuba nawe Senzelana amafeva sijabula sonke masijabule Zulu sithi ndukwenhle Ikawule